amabhona singeman and ifuni muntu to man waza nemali yakho sister khokhela isikhathi sami like that muntu ongena mali I can yo I can ukula silex umle ukula solenze ilex waza amabhona singeman and ifuni muntu to man waza nemali yakho sister khokhela isikhathi sami like that muntu ongena mali I can yo Ukula hlumlenze ilex sodla amabhona siwe mens and ifuni muntu to man waza nemali yakho sister khokhela isikhathi sami like rent muntu ongena mali I can yo I can